kibanga kino nena nebumbona buli nsonda nedoboozi lituuse ku mbaala o kirutulanga kyamaanyi natutte nensija ndowolereza mbasanga nkutte ku ttamekeeyo oweraliikirimba obuntokootereza endowooza zatandika n'okunkyuka obulumi bwanfudde kyonsiira nembulire naddukayo nga ntyanayo era oluusi nkugumuka ne siraba olw'ebirooto ebibunya okwekanga lufumbubidde mu ngeri etagendwako tesiraba nga temuli suseriti tusattiriza mu byeya byennaku etakoma bananga olumbe lumazeewo batali bange lulinga olwajja n'ekigendererwa nsuza omukwano gw'abanywanyi bange bonna baasirika bali ku lukuswala tegendwa dda abali wetu kyonsigaddewo nzeka nirako tekeba kakatala kagwagwako oli kasiru totegeera omaanina nkaleenange jyangonge olusajja lwaggonze bataayi bange mukabanga mpaawe kandakati tekaabazitowereddwa kaabayaddekanywa abasajja embaggu baggubonna lumu nolwampangudde nsigadde kwewunika lakati ntunulange agedda ku nsi kuno kunzanyira ku bwonga essuubi odyesa nerunzira buteba ku mukwano kutula lumanyira luno lujoba luno tegendwa dda yesiitume mbaka nti wange bandabire budde nnyaboolaba ensi bwe ntunuulidde bannange bandeseewo zinda zeetalabwa ebyama byonna byonna entegeka zaffe naabikola nti obwomu ebingi bityo ankwatirako mumagamba gasiraba bindibiridde sibiyinza nzekka buvunaanyizibwa bubadde bungi nnyo obwandekeddwa wansi bw'ennaku etalabwa kubuusabuusa kwambunye sikyeyinza ne bannange twalina ebigendererwa basajja mubabadde balikomwera nga mukoma ku wuyowuyo yoyaze naye abasajja babadde basajja nnyo nga bonna engeri zaabwe zibunyiriwunyo kwe nasinziira obbalumba neebuuse neewunya nnyo ekyali kibatankudde kubanze baali bankozesaakoona dda onze neddaba omukwano tweteese anti ndaba tufiirwa kya muwindo nnyo n'ebibadde biva mu kuddiŋŋana mwabiraba tuteredde tufuuze booluganda natte banneeganye lumunnya bonna swalukuse balulinga olwajja n'ekigendererwa lumya erunsuuza omukwano gw'abanywanyi bange bonna baasirika bali ku lukuusi wala baasirika bali ewala etegendwa dda abaali bwetu kyosigaddewo nzeka nti abaali bwetu kyosigaddewo nzeka mugabira mu kwensiima kubutujjako engeri evulubanya ensungu ensi tu suka toku accidenti banangolo aza kumunono te kwasa nabe nina kunyawo sigenda kusao zinze kane vechikwata kubona nabuli anyumirwe dobozi lyomuyimbikira nte kubakirize wamumena sikyabo kabatubula keddaluli so sibana batugenze koluno jjo era tekiriba nti tukirinze bulinze kuffe kyavumira mpaawo atali kyebika sikirabanga yamala kisiŋŋaana n'abaliddawo kino balikyewuunya aye omukama bino byogerageranya essuubi lyabimaze mbulwa entegeka eddoma ly'embaga liweebuula bantegeka na buli mperekeze ekanulira yettanira n'omuyita agegeka yabyesooka nange gyempita bansaasira ababimbuuza obwamuleku obwanga kyana kyesigga ye mwazaala aleka eyo nti weefeeko bannanga banzija ewaffe be lwatabuka lwaggondanga olwajja n'ekigendererwa olwajja n'ekigendererwa alumi ne lunsonza omukwano gw'abanywanyi bange baasirika bali ewala ku lukuse oniro abaali wetutyo nsigaddewo nzeka kyabaali wetutyo nsigaddewo nzeka bagenyi bange abaali ababuli kadde sijiba essuubi eriringeri okwewusa nti oba buli kyale bakonkone wange nate kano kakiwano walumbe ng'otamuuse ndi ku muggalo gw'ab'emikwano mu nsonyiwe bannange kiki naate kinnondoola okukonkomala obwa ppeke ndabye sinoba agamba gafika omwe batuulanga maliridde bwe tuseetula olwali tusomoza munnaffe tinywako mbeero betwewamu obulamu bwa kiseera buno kumbe bansiibula engeri gyesaagenga bona atesanga lulumikanyi byange kumbe bansiibula engeri gyesaagenga bona atesanga lulumikanyi byange walumbe kyatulanga kyamaanyi n'abaali bayimba kuzaala baasikira okujagaana nti w'okuzoojaganya basigadde kuyimba nga gaasaaka gegatula nti kati beeboola obwaffe baawo kyakola mukama twakkiriza teyawakanya taata kyogerageranya kuba obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe bwe gyali egiriwo n'egiriba mundu osanga bataayi ne mmanya ekijula ab'emikago ne sitankananya ate mungeri enteefu mbaniriza tweteese ngonjoole kuba bannange mwasirika muwummule emirembe mu kitangaala tulisisinkana mukama bw'aligera munaku ey'ekitalo mwe mwandeka kamume n'amaziga tegazza baagenda soso mkwano kwa banyo ya mkwano.